It's your boy Daily Kiso.
High Levels Music.
Danny Kelly.
Tuko mifoto. Dayo.
Kondi unipasa ni vera chimwemwe. Unikwila mushenga kene timweni. Kamuvili kusala langa nyenyezi. Zalenge sanika kwile poka mwezi. Baby pari iwe mwandi si makona. Natemwa vya weka ifi maule kufisha mwefe chishinga pala minatulesha. Eksa anjesha fena nomba tamfisha. Panga mapula nzumwa kukutamfisha. Fly right now baby you are my queen. Vendela pafupi ni kufari keka ring. It's your boy Terry Kiso.
Ilabu unipasa kubutifa ni vera chimwewe.
Sewe kumtima kwanga ile sini saiwala. Hiyo pote ya mene ulinayo ni ya mushe maningi ne kukusia wala. Unikonda monga ni ya mai nitasha chemulengi boni pasa mukasi. Mwamene unikira, mwamene uhalila, mwamene unikondele ni chini kango biliva. Kapena nika hende kumwezi, holo mipi nika kate nyenyezi. Kapena nika pwere na wangeli we kuti ubilive hati ni kukonda mesi we.
Ilabu unipasa kumutima ni mbela chimwewe.
Kuti ubilive ati nikukonda. Nyembekeze nikufakile maposa. Ndiwe weka kumutima nina sanga. Nikukona nsa kupise terinesi. True love, better for worse. Bwela baby unifake pa chesi. True love, usia pata panga. Basala wakungo kutitamba.
Ilabu unipasa kumutima ni mbela chimwewe.
Violet Lungu Ben Blaise Lashanya Po Harizi Maxi Muntuwanga Lopsi Lucy Kifashion Isaac Mbeo James Kerry Connect Sizi Media L Namimona Namimona Atishanya Po.